Champion bar.
Panili pomo na moyo liba bahiga. Yewa bongo ta mizi watanganyika. Mai to subiri kidogo nataka kunena mwenzako.
Jemalebeke
yako nakupa chuku. Shika moyo,
shika.
Acha kuvunga vunga mwenzako nakupa moyo.
Shika.
Acha kulinga mchumo nakupa moyo.
Shika.
Acha kuvimba vimba mwenzako nakupa moyo. Oh, oh, oh.
Shika, shika moyo, moyo moyo. Shikamo, shikamo yo baby, shikamo, moyo moyo, shikamo, shikamo yo, oh oh hey.
Moyo, shika mtema, chaneli inayumba, shika shika antena. Shika toyo, kuja tena, kali yako nishagiza iko kwa kontena. Serious, moyo umekudondokea serious. Serious, hakuna wakukompea serious. Kupona tuketo flani, saa sita apo kifwani. Shika shika apa kifwani. I like that, you so funny.
Asa usisite shika yo. Siogope shika yo, au sisite shika yo. Siogope shika
yo, shika moyo,
shika.
Acha kuvunga vunga, mwenzako nakupa moyo.
Shika.
Acha kulinga mchumo, nakupa moyo.
Shika.
Acha kuvimba vimba, mwenzako nakupa moyo. Oh, oh, oh.
Shika, shika moyo, moyo moyo. Shikamo, shikamo yo baby, shikamo. Moyo moyo, shikamo, shikamo yo, oh oh hey.
Oh oh,
oh oh hey.